Bobo made it.
Aya.
Maliza mishe mishe unipitie, kabla ujatoka unitwangie. Kuna chodo tujichinje, kuku wengi ujichinje. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up. Agwe miangu choni msanga miseni tena. Michezo shimoni kichanga ukopeshwi tena. Isibaki changama, oh changama. Ushikane mashati tuje pigana. Na giza ndama leo na choma nyama. Uchu mchana mchana naona mkiminyana. Fanya bidi, jitahidi. Ufike mida kigiza tufaidi. Joni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up. Wengi ujichinjie. Joni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Tangu underground kabla sija blow up. Let me ni kwa hizi sound watoto wa town watu wata show up. Nilipo na nkembisha crowd visiki nka vingowa. Le simple na wakanvisha crown bish nka itowa. Wakwapi mashpapi wa jekati slow slow. Ule se montaki usinfate happy usinforce force. Heku unatembea kampoto kiss me bafa. Nyumba uteketea kwa moto haina shida mpa.
Tuka blow up,
tuka blow up. Tukalipuke bwanangu mambo so power.
Nighty tuka blow up,
tuka blow up. Chiche jingi mixa nyingi adi una throw up.
Yoni tuka blow up, tuka blow up. Tuka blow up, nighty tuka blow up. Tuka blow up, wengi ujichinjie. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Happy Daddy.